ni wowe nabonye tuberanye mu rukundo, ni wowe nabonye uzusanga, ni wowe nabonye unyususanga, nanjye nzaguha urukundo rudasanzwe. Sinahubutse gusezeranya kukuguma iruhande, nako nakinaga ari umerutse kumva avuga ko we nta mahitamo afite, anavuga ko iyo aza kugira amahitamo atari guhitamo umukunzi we. Nzakomeza ngukunde birenze.